Ambuye ndine mwana wangu ndango gwada pano kuti ndivepo mauwa zonse zapadzi kulino ndinuyo mwini washa onse moyo wanga ine ndisiya manja mwa koma ine kuyenda nekanda lephera mpaka mbavu zinanditera ndinochauta wazatheka manja mwanu ndinotetezeka ine mwana wanu Yehova ndati kuyenda nekanda lephera mpaka mbavu zinanditera koma baba sindofulumira sindofulumira koma
Jehovah Baba.